waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Daandii bosontuu maqaa jedhuun sagantaan televiziyoonaa afaan Oromootiin biyya Keeniyaa Naayiroobiirraa STN yookaan immoo Star TV Network kan jedhamurraa dabruutti jira. Waxabajjii bara 2016 jalqabee guyyaatti sagantaa sa'aatii tokkoof darbu sagantaan kun torban dhufu jalqabee immoo guyyaatti sa'aatii lamaaf akka dabruu jalqabu abdii qaban hojjetoonni sagantichaa. Sagantaa kana TV Facebookiin kan dabarsan ta'uunillee beekamee jira. Ijoollee yuunivarsiitii Naayiroobiitti gaazexeessummaa baratanii eebbifamanii fi aadaa fi jiruu jireenya uummata isaanii addunyaatti beeksisuuf fedha qabantu sagantaa kanarraa hojjetaa jira. Sagantaan kun Keeniyaa qofatu hin taane biyyoota Afrikaa gama bahaa keessattillee ni tamsaasama. Gaazexeessota hojii kanatti hirmaatan keessaa Aslii Galgaloof Liiban Goolichaa Sora Naayiroobiirraa dubbisee jira. Gara saattan siin dabarsa.
Tole dhiyaadha sanin jennaan kan daawwachuu jirtan cufaatti qomiteen tadaandii bosontuu guyyaa irraatti maqaan keenya Liiban Goolichaati.
Daawwattoota furdoftoota qomiteen tadaandii bosontuu yooyyaa ammallee yooyyaa nagaaf jaalaltii sana dhaqqabduu filatan jirtan cufaatti maqaan keenya Aslii Galgaloo.
Jechuu jirra warri daandii bosontuu ansoora haala keessammoo daandiin bosontummaan maal hojjetti keenya keessatti nama gamitti daawwata televizyiinii irratti onlaayin yookaan ammoo intarneetii irratti nama gamitti daawwata sagantaa warri qaba maalfaa ittiin waan agamirraa barachuu jiran waan abbaatti abbaa afaan urgeessa nu daawwadhaan jalqasaa jechuu jirra warri daandii bosontuu. Muyyalee fi rafteessan waan hedduu waan faarsanii ni jiru. Guddoo sangalateeffadhaa Liiban.
Yaa.
Aslii.
Yee.
Qommi kana waan naa kennitaniif akka wal. Guddoo sangalateeffadhaa
maqaan isaa. Galatoon soro yooyyaa.
Yooyyaa yooyyaa barta fayyaati.
Abballee yooyyaa. Galatu guddaa
qabdi.
Galatoo masillee.
Ejenna. Liiban gaaf jalqabdan sun haayoon teessan maaf jalqabnaa jettan akka yaadi kun jalqabuuf iyyuu yaadi kun akkamiin isaanii dhufe.
Daandii bosontuuni. TV isaa televizhiinii kan jirti pirogiraamiin isaa televizhiinii hojjetu ka boorana ka daandii bosontuu suni wanni nu jalqabneef lafteen keessa gara keessuma laf keenyaa biyya keenyaa kan keessatti akka jireenya jiruu warra illee laf dhaadhaa ka keenyaa kan keessa jirti qopheessinee fi warri akkam jiraa jireenya jiruu warra akkam deemu jirti filaa hedduu cufaa keessatti ibsinuuf kanaaf jalqabna.
Asli gamfaan kee deebi'a daandiin bosontuun hara guddachuu jiru yookaan ammoo deemma guddachuu jiru jechuullee dandeettaa wanni bosona waan guddataati dura deemaati gaaf jalqabdan herregi keessan guddaa ammaan dhuguma akka Liiban jedhe biidhaadha sana keessa yookaan ammoo noorzen keenyaa noor keenyaa gama kaaba nama hedduu keessi qubataa waan aadaa irra qopheessitanii waan jiruu jireenya irra qopheessitanii akkamitti yaadu kun iyyuu sanii dhufu.
Horii bulee deebanii sora wanni daandii bosontuu jedhanii fi hindeeta gara keenya keenyaa kan televizyiiniin yookaan waan afaan Oromoo kan dabarsitu hin jirtu yoo ta'u dhibiin. Bosontuun waan bosona yookaan waan guddatu jira yookaan afaan keenan waan baaru jira jechuudha. Akkanaan hoja daandii bosontuun sun televizyiinii qaqqabata afaan keenyaas afaan keenya booranaatti dabarsu taate ibsa warra afaan keenya dubbatu jechuun waan hedduu guddoof deemu. Yahaa namni keenya bal'aan yookaan warri keenya afaan kaafan Oromoo kan dubbatu namni East Africa keessaa akka malee hedduu warri gaariileen afaan kan dubbatu gabartiileen burjiileen saakuyyeleen afaan kan dubbatti akkanaa namni hedduun argee alcheefa takka sana televizhiin sagartee 24 hours yookaan mataa 24 afaan keenya dubbachiifti yookaan afaan keenya wadabarsiif banatanii fa'aa yaadi guddaan kan daandii bosootti muni ila gurra warra keenyaa ka warra keenya ka horsiisa bulaa ka afaan keenya dubbatu fa'aa Oromoo cufaatu turaan wanni akkana hin jirtu keenya keessa maata wanni cufti jijjiiramtee televizhiiniin hedduun afaan hedduu dubbachiisa afaan kikuyuu jira afaan kikaamba jira afaan somalii jira baalloo gosa 42 ta keenya keessa jirtu adda addaan abbuu televizhiin afaan ofii qaba ammoo keenya duraan hin jirtu nafaas diqaa kan arganne naannoolee namaa itti gammadnee aadaa keenyaa fi waan.
Wanni gochiteen barachuu malti afaan keenyaan dubbachuu jirtan ta'ammata dabarsuu jirtan qophiin teessan torbaanii maanfaa qabdan.
Torbaanis wanni guddoon irra ibsinu waan aadaati ammoo afaan keenyaaleen afaan baduu jira gara keenya kanaatu jalaalte gosa hedduu waliin qubannaa gosa hedduu luqqoodii akka kaa walkee duudee afaan keenyaaleen luqqoodii keenyaaleen qara warri keenya keessuma warri Naayiroobii jirtu hedduun ilmaan isaa afaan keenya hin beektu. akanani wana wan doha masan tu kanu kam kunini balise wan edu dam kapsise akanani bifi khara khara kajil khalen wan ada dini leni dufte nami abu dini edu bul babade wan ada khali detani akanan wan ada len dabarsina wan baranota le han gudu dabarsin mani nan warhin kausu sabula hun nami dunil ma waras pulin gefatu faida baranoti tabkan warra baratka professor han faga finne faida baranota hanama dabarsani wan fayana mahalle maro idu ke suma war kidarkin ka wahalle warak gynecologist ne naka ka Nairobi hospital jatule hakana han faga dunneni wana kana han kafaya irna ma babbat halen wan mirg dubartota ti halle gudun balinne ke chaina war dubartota hakenya han kabarate fula akakai juga dunneni awar wari barat nam ken ka dubartota han nam ken ka uwa da basanif tawan siyasa halle gudu rechina siyasa Kenya kana mantan Kenya kisambeta ni gani hunin kai kuma ji kulif ji ga dufu ji gugur da yohani ji jajjaba ka siyasa ti amma tan uwan siyasa habiki na mi man gosa su ci so yohani wan de mutu ci fed arma dufani da barfatan filanno ko pau jirani
filanno president
kana ni na mi dun du fai war 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 dul dem hana na mi nafasi targate si mutani ti awa gafika ban gafachi dandana man wuja ci fe ta dura man ko abate wana kana hafa gafatan
tan wan gugur do ni sanu jattan
kale working ka talent ka bihan ke nun so ina ba ke talent da ne kana e duni jirte amma na me dun inde yo ha na me dura kwari ke ne he jille hagar inde hani aka na nor khaler maga dumme biya wal barsine akwa riga ke jole didi ko haul budda chu jo yo ha na mul budda chu dir ka norile se war kane ba barake warbul kharar ga jo ha danger ga
durant facebook irallatin da barsinani television irallin qabdani
e timing ke na ka kar war duri no kam no masa talk amma manta na kadanne ya out no darani turbanga dufu irra masalam turbanga dufu irra satilam
satilam tatan tanami mari sanijero yeddu
nami zedi ragamad mane nani biti duran wana fanu kitin dage no ja tarifa da watani hani odu tvke da watanami dufe jarole wan sine tujol tali saudu dage na sine todu sa etina fan kanai dage tumane nano dutenya maro edu afani kingereza tin da bas english yohana fan kitwaile tin da bas namo jarole tin tule dun imbara neyo wan kanau agau tu jirtu amo afala altu pichala altu fidde ni jolo de bidu jol tali ta tarifa da wana sine akana no jawan afan kan ke tin da bas tarar da namme du hi ragamat yo wanam ka fitewan ada fa sagata da fa rasite jarole taidi raga madimai na wanka jarolen tunin yande du tene da ne jarolen ya rubu tunin gina rubu ke sakala forati da tare e du lafi warachi libani wa direti acin debi ne na rubu san ke sakana wanka duran in again ya wan duran betu iratu amye ti bike da watkana wanu fiti abu wail fat akana an kale daga ofena kale nu dara e dani wanu du na mi da tabar
aha na mille na bo an san da bar su jirtan ga san ga facu jira egeriman tolchu feta nagam yaw feta
budda chu fena inde ta fago gadum inde ta mantana agan to kya wo bamme agan to ko bamme sa sati to posana to jane amantan satilam kamna ent bekhme boristan fa sati afurfa kamna inde guyadi bifa basadam ya furfa kamna akano mayan
budda cha ya ta
basani agumu fide medani
agumu fide me budda cha bosona ya ta
akadan lono la he na he na ke suma mo ke numa ken imbeta adunya sana wanu kete sikabata libia adusina kfet da sale tate akfet urgoftule tate guyani chin sikabate je amma wani hanke wani tufti adunya sana wane duna mawalin kam dini walinin kam baranot walinin kam amma ada wana ka dafa wana ka fani walu man kam kenu imbeta nura ba sai nan dibin dat adunu jibine birayane le kenu ma yono fanke nale jibine bihiribin dufti fanke kan jala tele akanani wane dukamna ada gudokamna afanda sakamna akanani waljalane walqabane dandi bosantu walengu difachukam
liban debina liban bilbil hankerefu diko no debena mamanta namamdu bisujir khulli ban golichati liban len waila asliti namwalino jatankesa namtoko len walen barumsa journalism okana mo gazete summa barate aslilena kasuma uji tanaga guddan tolumanu jachu jirra jedani liban me walumattu yo debifne lalle asli wan eddu waldubanne twan dandi bosantu mida gumisi dan so misi wanu fit abba fanur geisa mammas jedani jira namaga mitti sanchakasi setani okallaltan
nani guduman da wata yohani county te sabiyan take jiru gudinni asun san guliya tani
gudinni sabiyan kun kam
masaje ti isiyollo mandera tana tikal tana rivalenje
lebanis kidara dandi bosontu plan dawatani plan indawane sider oja war tv ka bor tv ke bole kab jukti dawachin danda amo buddo ka bihi online tv ka tv dawasujra namale online facebook bihi namila fala jero war tv inkamnelen online dawachin injira ka online sora tin argun dende tamarro do da programming de menami kumpi bisadi all online fa indawata nami amo min ke sa dawatu ka online dawatu aka we bi hanu je da kafe Nairobi county dai dawati Nairobi county de borani yo hanami fa ke dubatu gudum ki je 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 tani duke kubata to sirun dawatan war Mombasa county ni dawati na Kurun ni dawati Marsabit gudo dawati Madera number 1 dai dawati isolo len gudo dawati tana rivalen dawati county na ka tayembulen embu pesal le audience buddo kamna zai dawatan million all the audience akasi galaswaka
na mi million to college san dawata san jagas
matsabe tiyollon challanu million to ka irji
gari ethiopia kan fa kenaf africa east africa jennu to kan africa horn of africa kan mo africa gam gafa na mi aljiro san daga udan da kenya alat ka online male kan mo internet male
daga udan da east africa ni once city wari uganda tanzania Rwanda clear aga wari Ethiopia le ni desale shobare le na mi shofu ta chimu nae
na mi san jaga su fer fakenna fa television akam qabachu mal na mi san jaga su fakenna fa yokam mangal fachu mal fakenna fa na mi Ethiopia jira jennuti
wari Ethiopia jiru duranda ke imbehu amo jawari wana kujuku ha paka bate dawachin dandani aka repo de aka bo TV start time amma ta tiyo su amma le diga dukkan ke ta tiyo han ji hanayi sai sai DSTV sun na kan an dawo sun danda
DSTV le galo fi auje sane decoder na mi kabu dawo sun danda do kan mi kabu dawo sun danda e su wan television gal fatan sun tofe
eh
tani ni lasten ta adata Kenya san gam da han ke so ola waifa jirawano la halle sai sa mulisi ne oja diya ka ka county ten ta lafda da tisi to han Kenya sai sun warin ta ka sun tisi ne argate fa yana tini irsi tsufayu adinya ta yofin nawo online da wacce duk tsufayu umarce tsuf bartin
STN ni hanira channel ya game sorat san jagas na mi fakenna fi hello Kenya jiru
zuku shantami sagali go tv ibsadeti shantami afur yo han ibsadeti to domija star times afurtami tadi signet channel tsufayu fetin jirti yen kana kuno dstv ti oliko jirti
aha gudacho jirtan bosono jirtan
bosonu
jirkala swata dararu jir ha ha gudu sangalata fada sana fuyu sirbi tokon galgarba na tok ka qabdan kaysa khamitir khamir majitan
anjalal ti wan gudu ya
liver is love
atkhamjet atila khamjet asli
daya diri de terate
rutante onne najalatte
la shotiya birada de gusta du gusta te
sura
ijole est yanolin walin dubachu jira dandi bosontu guddo sangala te fanna darara bosona ora bula sangenne
ori buli de bana silen sora kaguya ara no
yesi
ori buli de bana sora
ejen bulman horre bulle de bana kopinten tarda tanuma
ayi ayi ake tola wajana